GW, baby.
Senator.
Chuchi.
Mahita na wana mavitu Spend my money, I bother nobody Usini sakizie mimba tu
I am on a higher latitude Forget your man, I am a better dude Mpe hela demu wako, sujeke shaka ni bom Nizinga tu, you know I'm rich To the Cape Town kule beach To swim na tule fish Kwe soma pretty namba, ikipita kwenye ta Naito senator, worldwide Kiboko ama bisho, na bila kujisho Tani juaje bro, senator
Kijia mgini ndona tamba Mama zako wanavu kufa baba utadhani nilenda kumganga So ukinona better squeeze my nigga Mi wanangu ni machize my nigga Na ujinga unautaka kuleta Situ nakona kapisi my nigga Ndewe mkali ila setu kujui So atuwezi kukurate Chaku shauri tu watungo makali Love to yazi debate but you so fake Check it to ata pamba unazova Nezo nywele kama una kicha Unge distiri ungetafta taka God Karibu sana ili jiji la da Huku kwetu sifa kafa Pese takutua kwenye kicha Gini ukitaka penzi inabidi mpwanja weke Kama una pesa tabaki mpweke Hapa kwanza ni cheke Ukitaka demba tani bombe weka tuweke
If you ain't with us, you fucked up. Y'all already know, baby, we outta here.